Cheers! Cheers! Billy C! Billy C! Ali Shizo! Ubuntu Production! Yeah.
Billy C! We try, we fake until we make it, but I fear your dad will be against it. But of the same feathers flock together, me and you totally of different feathers. Why? Maskini mimi, ingawa na nini matajiri zaidi, na kumapenzi tushajifunga tight, ila likupata baraka kwanza zindo tissue. I say,
I love you, na kupenda baby,
na kupenda.
Kakunja kuwapali. True love don't know you are pocket. True love don't know segregation. I say, I repeat, I'm ready to face it. Hata kama nafungo jela juu ya kube. Mimi siwa kwenza na tena siwa mwisho. Kilicho mpango wa Mungu lazima kitatimia. I say,
I love you, na kupenda baby,
na kupenda.
Kwenda na kurudi, baby, you are my one. Hata namba tu hakuna, baby, ushanijeza penzi lako, you are my one. Hakuna yule mrembe machabda, lazima nisema, you are my one. I love you, na kupenda, mwanchete, nigodete, I hear you, girl.
Nimetili, nimetili, ali honest boy, nimetili, 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 ali honest boy, nimetili. Nimeti, ali honest boy, nimeti. Yo baby, I love you baby.
Cheers, 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 cheers. Nawe, amore, te amo tutti, siamo insieme, con cheers, yeah, nakupenda. Yeah.
Nice boy, nimetii. Kazungu chair.